ngemva kokuxoxisana no-Ian Cameron, usihlalo wekomiti lezokuphepha emphakathini ePhalamende, kanye nokulandelela isigameko nomnyango wezemfundo kusifundazwe, siyaqinisekisa njenge-Democratic Alliance kusifundazwe ukuthi amaphoyisa e-SAPS, i-IPED kanye nomnyango wezemfundo sebevule uphenyo mayelana nokushawa kabuhlungu kamfundi ka-matric esikoleni iMandla Mthethwa School of Excellence. Ukuze sisekele lo mfundi, sincome ukuthi athole ukweluleka ngokwengqondo futhi simtholele indawo esikhungweni sokuhlala ukuze akwazi ukuqedela umatikuletsheni wakhe. I-DA izoqhubeka nokulandelela lolu daba ukuze kuqinisekiswe ukuthi kubonakala ubulungiswa futhi labo abathintekayo bayaphendula. Iy'kole kumele zibe yindawo eziphephile zokufunda, hhayi ezokwesaba nokuhlukunyezwa.